Sanibonani balaleli nababukeli bombele, igama lami nginguSlindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhla ka 5 ku-October. Kuleli sonto yi-Financial Planning Week nokuyisonto lapho kukhuthazwa khona abantu ukuthi abahlele kahle izimali zabo. Enye yezinto ezimqoka ekuhleleni imali ngumshwalense. Miningi imithetho elawula imshwalense nanendlela ekhokhwa ngayo, kanjalo nokungakhokhwa kwayo. Namhlanje sizoke sibheke ukuthi uthini umthetho uma umshwalense usuke ungakhokhile, kanti ukhona ungoti wethu womthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela, siyakwamukela kuMbele.
Angibingelele ababukeli nabalaleli bombele.
Mnumzane Zikalala, mhlawumbe ke siqale la, iziphi izathu ezijwayelekile eziyayizenze inkampani yomshwalense inqabe ukukhokha?
Sokhumbula ukuthi masukuza ngakumshwalense kunemithetho emibili esebenzayo. Sine Short Term Insurance Act ebhekele imshwalense esikhashana, mhlawumbe singabheka imoto, indlu, nani nawo konke okunye esigatsha ama-items okwazi ukuthi uwa-replace. Bese kuzoba khona le kuthiwa i-Long Term Insurance Act ebhekele impilo, lo sikubiza ngokuthi ama-life insurance. Bese kuzongena nama-principles noma ama-common law principles, ama-contract esekutheni ukuthi yini le esivumelana ngayo. Yila ke uzongena noma uzo-understanda khona ukuthi i-insurance ma isinqaba, inqaba ngoba kutheni. Yona isuke izothi le nto eyenzakalile akuyona into ebesikhave ngayo, noma akuyona into ade sivumelane ngayo ukuthi sizokureplacela noma soyikhokha in the event leso sigameko senzeka, noma kukhona izade kufanele uzenze wangazenza. Njengoba ungazenzanga nje, i-risk yakho noma i-possibility yakho ukuthi leyo event yenzeke uyikhuphulile yaba ngaphezulu kwale risk ebesiyithathile thina, yiko ngesiye sikhokhe, which comes back sekutheni yini esivumelane ngayo ukuthi sogcinana soyigcina ikhona, amaphi ama-assurances azoba khona kule nto esivumelana ngayo. If kuwukuthi akukho noma mhlampe there are four statement owasubmithile noma owakhokhelanga ama-premiums akho, then hayi ngeke sakhokhela thina njengomshwalense.
Ikuphi ke umuntu angakwenza uma ngabe kuwukuthi mhlampe usuke ekholwa ukuthi inkampani yomshwalense yenze iphutha ngokungamkhokheli?
Iy'nkampani zomshwalense zinento ama-department ngaphakathi akwazi ukuthi uma ngabe kuthiwa ube unsuccessful noma mhlawumbe i-insurance yakhe ya-decline i-claim yakho, bese kuthiwa hhayi wazokhala ngaphakathi kuthina kuqala. Siphinde-ke sibe no-ombudsman abazokwazi ukuthi basize sekutheni ababe independent, sikwazi ukuyifakela thina icala lo siyisodwa as amalungu omphakathi. Kuno-short term ombudsman, kuno-long term insurance ombudsman nakhona okuyibona ababhekele sekutheni asize sizokhala kubona. Ney'nkantolo njalo zisuke zisavuliwe ukuthi uma ngabe ubona ukuthi engathi ombudsman isikhathi eside, ama-internal processes akhona ngaphakathi enkampani isikhathi eside, ne-value yento okuthiwa uyayifuna noma yemali ekulahlekele ngenxa yokuthi umshwalense ungakhokhanga kukhulu kakhulu, unelungelo lokuthi uhambe enkantolo awuzobe usuthi khona ngifuna ukunyisa enkantolo based on lama legislation kade ngiwasho ngaphezulu, either Short Term Insurance Act noma i-Long Term Insurance Act, ne-contract law futhi nama-principles akhona, ukukhombisa inkantolo ukuthi ubani owenze kahle, ubani ongenzanga kahle, ongasigcina isithembiso sakhe, and indaba kuzobe kulungisa uma kuthiwa bayakukhokhela.
Yinini lapho inkampani yomshwalense kufanele kubuyisele khona imali obuyikhokha ama-premiums uma kuwukuthi iyanqaba ukukhokhela?
La izobheke sekutheni kungabe into okade uthi uyinshorile noma mhlawumbe uhambile wathi ngani ngikhave kuyona. Mase kubonakala ukuthi there is no financial loss eyenzakalile kuwena noma you didn't suffer any loss noma any profit, kufanele ukuthi ayikhokhele ama-premiums akho ngale ndlela kade kuyiyona. Ake ngenze example. Akusithi mina nowakwami siyahamba siyothatha i-insurance yendlu esekutheni uma ngabe indlu isha sizobe sesiyakhokhela. Siyithathe kuma-insurance companies ahlukene noma ku-insurance company eyona. In the event la umuzi ususha khona sekufanele ukuthi siyoclaim, kuzokhokhelwa yedwa kuthini because the item being replaced yinye, and once usuyireplaceile lo oclaime kamuva ayikho into azobe sihambe siyoyireplace, so would be unjustly enriched ngokwenzenjani. So kuzobe sekuyabuya ngokomthetho nama-provisions akhona bese kuthiwa cha, sicela ukuthi sikubuyisele ama-premiums akade wakhokha ngoba there's no financial harm noma kukho ukulahleka kwemali okwenzakalile kuwena noma okuzokwenzeka either than ukuthi awazi njengamanje ukuthi noma either than ukuthi ama premiums akade wakhokha iwona ngeke azakwazi ukuthi aphindele emuva noma ukwazi ukuthi unike zona. So asikukhokheli ngoba naku sithi ayikho into wrong oyenzile noma mhlawumbe khona into right oyenzile, sikhokhela ngoba the value yalento othi ufuna akade insure of which insurance is all about ukukhokhela yona angeke siyikhokhe. So the best that you can do ukuthi sikunikeze imali yakho okade uyikhokha in terms of ama-premiums. Nakuma-life insurance futhi kuyenzeka kanjalo. Uthole ukuthi sihosi sinobhuti sikhave umzalo yedwa. Uthole ukuthi sesiyomkhava nakwezinye iy'ndawo futhi mhlawumbe for ama-funeral cover nama-life cover. Nakhona uma sekutholakala ukuthi cha engalo mzali munye isiphumile i-funeral cover yakhe kabili noma kathathu. Bayisiphuma kulo munye wes-5 noma wes-6 ayikho i-furniture loss obuseyisaparisha ngoba into kade ikhava kuyona already useyikhavile, it has been satisfied. And then bazobe sebethi-ke sesikuphindisela-ke manje ama-premiums akhe akade wakhokhela. So those instances la khona i-insurance izothi sicela ukubuyisela imali yakho kodwa sikhokhela nyanga zonke, siyazi awenza ngalutho nathi asenza ngalutho kodwa siyabona ukuthi into kade sithi sikhavela yona it has already been paid, there's no financial harm or loss that you have suffered.
Mnumzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.